Isahluko 37. Ukukhumbula uJehova nendodana yakhe. Ake sithi umuntu ukuphe isipho esihle kakhulu. Ubungazizwa kanjani? Ingabe ubungavele uthi ngiyabonga, bese uyamkhohlwa nya umuntu okuphe leso sipho? Noma ubuyomkhumbula, ukhumbule nalokho akwenzele kona? UJehova uNkulunkulu wasipha isipho esihle kakhulu. Wathumela indodana yakhe emhlabeni ukuba izosifela. Uyazi ukuthi kungani kwakudingeka uJesu asifele? Yinto ayibaluleke kakhulu lena okufanele siyazi. Njengoba safunde sahlukweni 23, u-Adam wona ngesikhathi ephula umthetho phelele kaNkulunkulu. Thina sabe sesithola isono ku-Adam. Ubaba wethu sonke, ucabanga ukuthi yini ke esidingayo? Singathi sidinga ubaba omusha, owaphila ukuphila okuphelele emhlabeni. Wena ubona ukuthi ubani ongaba yilowo baba? UJesu. UJehova wathumela uJesu emhlabeni ukuze abe ubaba wethu esikhundleni sika-Adamu. IBhayibheli lithi, umuntu wokuqala u-Adamu waba ngumphefumulo ophilayo. U-Adamu wokugcina waba umoya onika ukuphila. Kwakungubani u-Adamu wokuqala? Kwakungumuntu owenziwa uNkulunkulu ngothuli lomhlabathi. Ubani u-Adamu wesibili? UJesu. IBhayibheli liyakusho lokhu lapho lithi, umuntu wokuqala u-Adamu uvela emhlabeni futhi wenziwe ngothuli. Umuntu wesibili uJesu uvela ezulwini. Iyokuqala kwabaseKorinte 15 verse 45 no 47. Njengoba uNkulunkulu athatha ukuphila kukaJesu ezulwini, wakufaka ngaphakathi kowesifazane onguMaria, uJesu akazange asithole isono esivela ku-Adamu. Yingakho uJesu ayengumuntu ophelele. Yingakho futhi ngesikhathi kuzelwe uJesu ingelosi yathi kubelusi, namuhla nizalelwe umsindisi. Luka 2 verse 11. Kodwa ukuze umntwana onguJesu abe umsindisi wethu, yini okwakudingeka yenzeke kuqala? Kwakudingeka akhule abe umuntu omdala njengo-Adamu. Lapho esekhulile, uJesu wayesengaba u-Adamu wesibili. UJesu umsindisi wethu uyophinde abe ubaba wethu ongunaphakade. Limbiza kanjalo iBhayibheli. Yebo, uJesu ophelele angaba ubaba wethu esikhundleni sika-Adamu, yena owaba ongaphelele ngesikhathi ona. Ngakho singakhetha ukuba ubaba wethu kube u-Adamu wesibili. Noma kunjalo, uJesu yena uyindodana kaJehova uNkulunkulu. Uma sifunda ngoJesu, singamamukela abe umsindisi wethu. Uyakhumbula ukuthi yini okufanele sisindiswe kuyo? Uqinisile. Isono nokufa esakuthola ku-Adamu. Ukuphila okuphelele, uJesu akunikela ngenxa yethu lapho esengumuntu omdala, kubizwa ngokuthi isihlengo. UJehova wasinika isihlengo ukuze izono zethu zithethelelwe. Asifuni nakancane ukukhohlwa yinto uNkulunkulu nendodana yakhe abasenzele yona. Akunjalo? UJesu wabonisa abalandeli bakhe indlela ekhethekile, engasiza siyikhumbule into asenzela yona. Ake sixoxe ngayo. Ake uzibone usekamelweni eliphezulu lendlu ethile eJerusalema. Kusebusuku, uJesu nabapostoli bakhe bahlezi etafuleni. Kuleli tafula kunenyama yemvu eyosiwe, izinkwa newayini elibomvu. Badla ukudla okukhethekile. Uyazi ukuthi kungani? Lokhu kudla kubakhumbuza into uJehova ayenza eminyakeni eminingi edlule ngenkathi abantu bakhe ama-Israyeli beyizigqile eGibhithe. Ngaleso sikhathi, uJehova wathi kubantu bakhe, umuzi nomuzi mawubulale imvu, ugcobe igazi layo ezinsikeni zeminyango yezindlu. Wabe esethi, ngenani ezindlini zenu, nidle leyo mfu. Ama-Israyeli akwenza lokho. Ngabo lobo busuku, kwafika ingelosi kaNkulunkulu ezweni laseGibhithe. Emzini emningi, le ngelosi yayifike ibulale ingane eyazalwa kuqala. Kodwa uma le ngelosi ibona igazi lemvu ezinsikeni zeminyango, yayidlula leyo mizi. Ayikho ingane eyayifa kuleyo mizi. UFaro, inkosi yaseGibhithe, iyamethusa leyo nto eyenziwa ingelosi kaJehova. Ngakho uFaro wathi kuma-Israyeli, "Hambani manje, phumane eGibhithe." Abeselayisha imithwalo yawo emakamelini nasezimbongolweni zawo ahamba. UJehova wayengafuna abantu bakhe bakhohlwe ukuthi ubakhulule kanjani. Ngakho wathi, "Kanye ngonyaka kumele nidle ukudla okufana nalokhu enidle namhlanje. Lokhu kudla okukhethekile bakubiza ngokuthi iPhasika." Ngalobo busuku, ingelosi kaJehova yayidlula imizi eyayigcotshwe igazi. UJesu nabapostoli bakhe bacabanga ngalokho njengoba bedla ukudla kwePhasika. Ngemva kokudla, uJesu wenza into ebaluleke kakhulu. Kodwa ngaphambi kokuba ayenze, umpostoli ongathembekile uJuda uyaxoshwa. UJesu ube esethatha esinye sezinkwa ezisele, athandaze, asihlephule, asidlulisele kubafundi bakhe, athi, "Thathani, yidlani." Ngemva kwalokho uthi kubo, "Lesi sinkwa simelela umzimba wami engizowunikela lapho nginifela." Kamuva uJesu uthatha inkomishi enewayini elibomvu. Ngemva kokuba esephinde wathandaza wabonga, uyayidlulisa athi, "Phuzani kuyo nonke." Futhi uthi kubo, "Leli wayini limelela igazi lami. Sengizochitha igazi lami ukuze nginikhulule ezonweni zenu. Qhubekani nikwenza lokhu ukuze ningikhumbule." Matthew 26 Verse 26-28. Uzwile ukuthi uJesu wathi abafundi bakhe kufanele baqhubeke bekwenza lokhu ukuze bamkhumbule. Babengeke besadla ukudla kwePhasika. Esikhundleni sakho, kanye ngonyaka, babezodla lokudla okukhethekile ukuze bakhumbule uJesu nokufa kwakhe. Lokhu kudla kubizwa ngokuthi isidlo senkosi sakusihlwa. Thina namuhla sivame ukukubiza ngokuthi isikhumbuzo. Kungani? Kungenxa yokuthi kusikhumbuza into uJesu nobaba wakhe uJehova uNkulunkulu abasenzela yona. Isinkwa kufanele senze sicabange ngomzimba kaJesu. Wayethanda ukunikela umzimba wakhe ukuze thina sithole ukuphila okuphakade. Iwayini elibomvu lona lisikhumbuzani? Kufanele lisikhumbuze ukuthi igazi likaJesu libaluleke kangakanani. Libaluleke kakhulu ukwedlula igazi lemvu eyadliwa ngePhasika eGibhithe. Uyazi ukuthi kungani libaluleke kakhulu? IBhayibheli lithi igazi likaJesu lingenza ukuba sithethelelwe izono. Futhi lapho zonke izono zethu sezisusiwe, ngeke siphinde sigule, siguge futhi sife. Yilokho kufanele sicabange ngakho uma sisesikhumbuzweni. Ingabe bonke abantu kufanele basidle isinkwa abaphuze newayini esikhumbuzweni? UJesu wathi kulabo abadla isinkwa abaphuza newayini, "Niyobusa nami embusweni wami, nihlale nami ezihlalweni zobukhosi ezulwini." Lokhu kwakusho ukuthi babezoya ezulwini bayoba amakhosi kanye noJesu. Siyabonake ukuthi abantu okufanele badle isinkwa, baphuze newayini yilabo kuphela abanethemba lokubuza noJesu ezulwini. Kodwa ngisho nalabo abangasidli isinkwa noma baphuze iwayini, kufanele baye esikhumbuzweni. Uyasazi isizathu? Yingoba uJesu wasifela nathi. Uma siya esikhumbuzweni, sisuke sibonisa ukuthi asikhohliwe lokho. Siyasikhumbula isipho esihle kakhulu uNkulunkulu asiphe sona. Nansi eminye imibhalo ekhuluma ngokubaluleka kwesihlengo sikaJesu. Eyokuqala kwabaseKorinte 5 verse 7. Efesu 1 verse 7. Eyokuqala kuTimoteyu 2, verse 5 no 6. Neyokuqala kaPetro 1, verse 18 no 19. Manje ke sibuke izithombe ezikulesi sahluko bese siphendula le mibuzo. U-Adam noJesu babefana kanjani futhi kungani kwakubaluleke kangaka ukuba bafane? Igazi lemvu labavikela kanjani abantu bakwa-Israyeli? Lingasenzelani igazi likaJesu lelo uJesu alifanisa newayini?